Yeah. Oh, oh, oh.
Mapenzi ni nini, baby? Mapenzi ni kitu ambacho kinaweza kukupa furaha, kinaweza kukupa huzuni. Najua mapenzi ni nini, baby? Mapenzi ni vile ambavyo unavyoweza kunipa furaha. Mwenzako siwezi marumbano, hata kama niko Uingereza. Funga safari njo niwe peke ndo nanipendeza, baby no matter no. Hata kama niko magereza, funga safari njo niwe peke ndo nanipendeza, cause I got you my love. Hey yeah,
cause I got you.
Kabiriwa na raha ukinigusa hapa, baby unajua. Na tabiriwa ukija ukiniacha kapa, wendo unajua. Mazuri yako ni mengi kama taposti picha, no caption. Wakisema kwako napita, nawe kwangu napita, give them no reaction. Mapenzi kweli ni vita, na minebahatisha mani ndani yake. Nikisema na maanisha, kafunga madirisha ya tamaa zake, my love. Hata kama niko Uingereza,
funga safari njo
niwe peke ndo nanipendeza, baby no matter no,
no matter no.
Hata kama niko magereza,
funga safari njo
niwe peke ndo nanipendeza, cause I got you my love. Hey yeah,
Lizer.